Mia modhi kuomin soko, mia gedi kuomin Luanda. Biwe piwa ngai oya, ikwe na chunya paronge. Mia modhi kuomin soko, mia gedi kuomin Luanda. Biwe piwa ngasa yoi, obikwe na chunya paronge. Nyaserumo.
One Studio.
Radio mongeyo mbaka oh nyingi Yesu to luonga luonga kie kune nyingi winyo nyingi Yesu e molocho en boch mane mogombo nyombo pincha mi leo giwoini to en loro mane mogombo dhodho kololololo ileo ginyako oh nyingi Yesu to luonga luonga kie kune nyingi winyo
Via modie,
via modie,
via
modie, via modie,
via
modie,
via
modie, via modie, via modie, via modie, via modie, Kudawe makalusu
Alungi ya Yesu ya telo chungi Endala mane moti mukwiri Ya uwaidere motamo wang Jaduo mpacho nguwe gunda ileo giluar Kuso mama ileo gimigumba Umbiyo chobolo iketo nikieo Oh nyingi Yesu tulunga luunga kie Kuni nyingi winyo Nyingi Yesu emoriembo tuoche duto Tende luaro mapinyite Wechora ni moketo ngol kumi Oberi la mane migoe boma Katiro marija chienu mai Oh nyingi Yesu tulunga luunga kie Kuni nyingi winjo
Bia modhi kumi soko
Bia modhi ye
Bia gedi kumi
Oh bia gedi kumi
Iwe piwa ngayo
Bikwe na chunya ye
Bikwe na chunya parange
Bia modhi ye
Bia modhi kumi soko
Mora mora ma aluoro oseyuda kendo gik maboga ema timore na aonge kwe kendo kanyal yweyo nikech chandruok na osiko
Yesu Yesu para chinga timie neno Yesu in Mesia achiel kende maonge moro tongde angeyo kuma dayudie kakulora nikipi wanga nyakelo atuo maraka muofu kamanango Atuo maraka mufuka yorwenya Chunya ose kol gibedo mangima Japita madeba mozi nkanye Anyumora echuodo matute awa Onge kamo tegno manyalo chungie Chopira za baba kane dirna Pia neno ima mchopi muta Togara chimio kanyal chiemo Piwanga ton pinye chalo kodhi nyindo Kariera ediero dago tieno Ana chura chura toni nonge Angielo raeli ya regi piwanga Wanda koro rama kiyuago waru Moro maru wanga tose korumo Wanga ore karango konde Apimora gitula katagi winyo Mungi chino kende dalagunda Pene gimalongo kikecho koda Bebedo na makwinyo jatelo ya ye Ini kuna ruthi nyake chienkoso Koso nguono niyo zeru mocho Sizolo ya kodi chunya ugombi mana gaga piny motuo komboko era manyito mudho lil na mena aluongi tiling na nango yawa
biamodhi kuobi soko
biamodhi
yagedi kuobi
oh biagedi kuobi
iwe biwanga iyo
ikwe na chunya ye
ikwe na chunya parongi
biamodhi
biamodhi kuobi soko
oh
yagedi kuobi
sai yesu na
iwe biwanga sayo yi oh ikwe na chunya parongi
One Studio.
Abiro yowa gipiwanga mak ocho. Nakachop nyasacha winja gipo loma lomedwoka. Wayuwaga kod ng'at moro ma chunye lit. Mana kitanda mar midekre. Kata moparo dalane, kata giode, kata gidalagi. Owadwa kata nyaminwa. Iseka otol ni deri nang'o. Koso sum to iseruo nang'o. Gigo eko mondo chimcho e nying Yesu ni mar osewinjo ywakwa. Oh,